Pizza Miles. Maisha yangu yote imeisha, pesa yako yote nisitaki. Ninataka wewe nipe penzi, ninayo mengi moyoni ya kukueleza. Nitarudi tena, wengine wote wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema wananitaka, baby mimi ninakutaka. Wengine wote wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema wananitaka, baby mimi ninakutaka. Baby wewe, nakuliza wewe, wasichana wote, nauliza nyinyi. Nataula dema kwangu ili ni okai na style, Peter Miles, edi ala dema loser. Wasichana wote, nauliza nyinyi, minasema mimi, nitarudi tena. Aliga lafi come from, adema run from. Wengine wote, wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema, wananitaka, baby mimi, minakutaka. Wengine wote, wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema wananitaka, baby mimi ninakutaka. Iki aspe mako, di ala de maron, so mi atayay. Kisa la de galako, di ula de maron, sin Peter Miles, ka mi atayay. Ula de bombo clat, di yuk de machat, sin mi tokias, party rights, segregation, seduction, destroying the nation. Peter Miles, I atta dem too. Wengine wote, wana ni fata, na mimi sasa, sina haja nao. Wana sema, wana nitaka.